abantu mwekaza nga wanywesa mwenge wangabya wefula ataniko mbuto njagala kati onjagaza ki my dear nze ndyano ndi papi mbenjagala ki baby bimanyi nakwamu nensonyi nachuka
Jota